I just said the black man. I can gamble with you marry me over Dengo Kamanda.
Dengo Kamanda.
Denga wa tensioni kubanga matenga chevanda. Obuzimu wagara nyo mnange. Obuzimu wagara nyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Pite yote yetaka edit. Sabatera misere noze nawe.
Jivute mungu kutu.
Tukuku senyo tuvala kikonze nawe.
Jivute mungu kutu.
Kusabatera misere noze nawe.
Jivute mungu kutu.
Tukuku senyo tuvala kikonze nawe.
Jivute mungu kutu.
Come to the middle, middle. Baby girl your body sweet like nido, nido. Katini wachiti wa sebo. Wena kufuna I really wanna seto, seto. Kenina kwendi wakutula. Abo kesiteba tumanyira. Kenina kwendi wakutula. Emine mbe mkwena sura. Tumale kumwaka. Tukate kumwaka. Tupange miaka. Tulina kukatiwa. Kusaba tena misere noze nawe.
Jivute mungu kutu.
Tukuku senyo tuvala kikonze nawe.
Jivute mungu kutu.
Batengo
kamanda.
Denga wa tension ikubanga batenga chevanda.
Batenga chevanda.
Obuzimu wagara nyo mnange. Obuzimu wagara nyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Fite yote yetaka editi.
Mama,